a bad man. Me
yummy,
yummy.
My power.
How sweet inside. I be dreaming when I get inside. Turning to ups and down. Where's it looking when I squeeze inside? Sweet like my hot green tea. Mama, you're looking sexy tonight. I be the border sweet thing thing. And she know the one I touch is mine. On my way to my friends right now. I be looking when I be inside. Cause I never felt on mine. Come over and let me give you a ride. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine.
Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine.
Oh, oh, oh. Walk on meza ma. Penzin patia mazima. Jeuri sina. Akinta fya madina.
Bile wewe.
Fya kuibaiba. Vino gini meshindwa.
Nilisema na pita mwisho weni meza. Nibusu na mene kubusu ni mumu na mene kuchumu ni mumu na mene kuchumu nibusu na mene kubusu mpeza.
Habibi, usingizi no kitu nakosa penzi. Na nikikosa ile kitu no kabisa silali penzi.
Nazidiwa
nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia baby. Na sindano yako ndo yanitosha kutibu yako.
Kama mende ni kuchali penzi kalikata na kisu kikali.
Mtoto
upepo wa bahari anitulizaga na jikuta gambali.
Kiboko
na ulivyo mtamu kama pipi. Siju mkufana nishi nanani. Ya kumunya ya kijiti. Kwa kuitaja matindo mpuni.
Sweet like my heart green tea. Mama you looking sexy tonight. I be the butter sweet thing thing. And she know that what I touch is my. Ya minkoi baby.
Kwa kunmezama. Benzin pati wazima. Jeuri sina. Akinta feel wadina. Vya kuibaiba. Vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho eni meza. Nibusu na mini kubusu. Nimumu na mini kuchumu mpenzi.
Nibusu na mini kubusu. Nimumu na mini kuchumu.
Talk to me, boy.
Kana utatu, anishia kilini.
Ooh, baby.
Kana utatu, sijui kwa nini.
Kana utatu, unishia kilini, baby. Kana utatu, umenipa nini.